indaba. Ubo 68 verse 1. Makavuke uNkulunkulu sihlakazeke izitha zakhe, abamzondama babaleke phambi kwakhe. Verse 2. Bamukiswa njengokumukiswa komusi, njengokuncibilika kwegcina phambi komlilo, ababe bachithwa phambi kukaNkulunkulu. Verse 3. Kepha abalungileyo bajabula, bayethaba phambi kaNkulunkulu, bethokoza nokuthokoza. Verse 4. Hlabelelani kuNkulunkulu, nidumise igama lakhe, menzeleni umendo lo odabula amahlane. Igama lakhe linguJehova, yethabani phambi kwakhe. Verse 5. Uyiso zintandane, umahlulelo abafelokazi, uNkulunkulu endlini yakhe engcwele. Verse 6. uNkulunkulu ohlalisa imihlanga ezindlini, akhiphele eziboshwa ekubuseni, ngabahlubukileyo bodwa abakhe ezweni elomleyo. Verse 7. uNkulunkulu, ekuphumeni kwakho phambi kwabantu bakho, ekudabuleni kwakho ihlane, sela. Verse 8. Umhlaba wazamazama, izwi laconsa phambi kukaNkulunkulu, nesinayi lazamazama phambi kukaNkulunkulu, uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 9. Wanisa imvula enkulu, uNkulunkulu ifa lakho selahlulekile, waliqinisa. Verse 10. Ibandla lakho lakha kulo, ngobuhle bakho wabalungisela abahluphekayo, uNkulunkulu. Verse 11. Inkosi iphumisa izwi, abesifazane babika indaba ejabulisayo bayisixuku esikhulu. Verse 12. Amakhosi ezimpi ayabaleka, ayabaleka wona, isifazane esihlezi ekhaya sabela impango. Verse 13. Ngani lala phakathi kwezibaya, kunjengamaphiko ejuba asibekelwa ngesiliva, izimpaphe zamaphiko alo ngegolide elikhazimulayo. Verse 14. Nxa uSomandla ehlakaza amakhosi kulo, likhithika iqhwa eSalimoni. Verse 15. Intaba yaseBhashani intaba kaNkulunkulu, intaba yaseBhashani intaba eneziqongo. Verse 16. Nina zintaba ezineziqongo, yini ukuba nibuke ngumhawu intaba uNkulunkulu athanda ukuhlala kuyo na? Yebo, Jehova uyakuhlala kuyo kuze kube phakade. Verse 17. Izinqwa zikaNkulunkulu ziyizinkulungwane engamashumi amabili, izinkulungwane ezinkulungwane, inkosi phakathi kwazo, isinayi lisendaweni engcwele. Verse 18. Wena wenyukela phezulu, wathumba izithunjwa, wamukela izipho kubantu nabahlubukileyo ukuze uJehova uNkulunkulu ahlale khona. Verse 19. Mayibongwe inkosi, iyasithwala imihla ngemihla, uNkulunkulu uyinsindiso yethu, sela. Verse 20. Ngithina uNkulunkulu unguNkulunkulu wezinkululo, ukukhipha ekufeni njengokukaJehova inkosi. Verse 21. Impela uNkulunkulu uyakuliphohloza ikhanda lezitha zakhe, ukhakhayo lwesihluthu lwalowo osahamba ezonweni zakhe. Verse 22. Inkosi yathi, ngiyakubabuyisa eBhashani, ngibabuyise ekujuleni kolwandle. Verse 23. Uba unyawo lwakho ulucwilise egazini, ulimi lwezinja zakho lube nesabelo salo ezitheni. Verse 24. Bazibona izindwendwe zakho uNkulunkulu, izindwendwe zikaNkulunkulu wami inkosi yami ziya endlini engcwele. Verse 25. Ngaphambili kuhamba abahlabeleli, ngasemumva abashaya ugubhu, ngaphakathi izintombi ezishaya ingubhu. Verse 26. Bungani uNkulunkulu emhlanganweni, bungani inkosi nabo mthombo ka-Israyeli. Verse 27. Nango uBenjamini omncane, umbusi wabo, neviyo lezikhulu zakwaJuda, izikhulu zakwaZebhuloni, nezikhulu zakwaNafetali. Verse 28. uNkulunkulu wakho ungumisela amandla akho, qinisa uNkulunkulu lokho zenzele khona. Verse 29. Ngenxa yethempeli lakhe eJerusalema amakhosi akulethela izipho. Verse 30.
Zikhuze izilwane zasemhlangeni, umhlambi wezinkunzi kanye namankonyane abantu, azithobise phansi ngezinqamu zesiliva. Uyazihlakaza izizwe ezithanda ukulwa.
Verse 31. Izikhulu ziyakuvela eGibhithe, amakushe ayakwelulela ngokushesha izandla zawo kuNkulunkulu. Verse 32. Nina mibuso omhlaba, mhubeleni uNkulunkulu, nidumise inkosi, Sela. Verse 33. Yona ikhola phezulu kwamazulu ezulu asendulu bhekani iyazwakalisa ezulayo izwi elinamandla. Verse 34. Nikani uNkulunkulu amandla ubukhosi bakhe buphezulu kwa-Israyeli amandla akhe asemafwini. Verse 35. UNkulunkulu yesabeka endaweni zakho ezingcwele. UNkulunkulu ka-Israyeli nguyena owenzile abantu amandla nokuqina. Makadunyiswe uNkulunkulu.